BZMM, baraka za Mungu mkuu.
I'm sorry boy.
Navunja mifupa Mr. Bon Tony jaa, mawingu yamekufa nikitazama sioni star. Sisikilizi kama sauti ya sabufa, mwambieni chini biza seme saluti kwa rufa. Nikitishiwa mwizi, baby nipige busu, nikiwa busy jua na saka njuru. Nipe mawazo ya pesa wadali, umachie mboso sodi kikwazo na pressure, nweke mbali na watoto. Tamba bushi mjini nipo babalau, na stajabu ya sepenga amba kaliwa mtandao. Weni yankile la mimi na uwa sana, kitupa kwa asila yokote maua sama. Unanipenda uniambi, kesho naoa unasikia unakufa kisa sheri na BP. Unawasha moto we mtoto taripuka, bishonja kazi huna usizani utonewa dhambi. Choo kimejaa kwa nini sinye kambi.
Nalipay ya gara mana gara flow, gara mic ya gara show. Naliflash no money no money no, no money no money no. Naliplay ya gara mana gara flow, gara mic ya gara show. Naliflash no money no money no, no money no money no.
Wanacho kiongea ni utumbo, nalia ndizi mwanome kongea mafumbo, dalili ya kuvashi mizi. Punguza pupa tena uchuna boss, navunja mifupa ngozi kaichuna buzi. Sitamaraki juu ya safi na ruge, show zenu za laki sitaki kampeni dube. Janja amekuwa rofa kwa uo ya manzi, chakula nikikosa na kula ganzi. Kinyume nyume, leo matozi wanachika kisa chipsi, mchezo na ramba dume. Mwanaume wadau umeamua kuramba lipsi, goma inavuma ipasuki kamwe. Kutojua kisukuma inifanyi nitukanwe, najua mitaa mingi ya daa kwa kuwaka na kuzimika. Maskini kula dagaa sio pendo kalazimika. Bisho njaa kazi huna usizani utonewa dhambi, choo kimejaa kwa nini sinye kambi.
Naliplay ya gara mana gara flow, gara mic ya gara show. Naliflash no money no money no, no money no money no. Naliplay ya gara mana gara flow, gara mic ya gara show. Naliflash no money no money no, no money no money no.
Yeah, yeah, yeah. Hope is the name, so is the MC. Long said Hassano. Yeah, BZMM, baraka za Mungu mkuu. Kana ready kiringe one, bomba la misingi.
Running time, running time.
K sound music. Yeah.
K sound record.
Atuitaji stress.